youths out there.
Hey, yo, Chino, you again?
To the labors, yes, yo, huh? Youths out there, gwamza umashetani, juhau often tutakraya serikali. Youths out there, gwamza umashetani, juhau often tutakraya serikali. Youths out there, gwamza umashetani, juhau often tutakraya serikali. Youths out there, gwamza umashetani, juhau often tutakraya serikali. Jago kubwa na parana, try to kujificha. Dufu mparara, nilikuwa na swim kama China. Chingu, system we too, politics. Wanatuweka kwa crisis, tuna crisis. Ilikuwa situations, unajua, watu waele wangi. 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 Ni situation.
Get a education to teach the others. Si life fuku ghetto, ukonga tu hazard. Put the food on the plate, mazeni blanda. Tuna live hand to mouth, kama rasta na shada. Sukunda ni lazima kuwe na muscle. Ukitaka kaso lazima chapi hustle. Big up soja man waki 24-7 365 ukivumilia njebe. Siwezi tozi kaja sikia risasi. Huku kila siku tunaishi na mikosi. Adi pinches na seba walichai maponyi. Na maponya kuwapin hizo size za doni.
After kusota linitoka right fast. But nikizishika ukinikona divert. Rap na flow kwa damu so misi die class. Na mneza ni haya kabado na diverse. Then njima nigga mnakamki up tough. Ukapin kichekeshe irudiki bila dama lafu boot. Niki spit utadhani nime jam. Mystery zime signals ya shikanisho na gram. Die hard soldier misi plan kuritan. Juvita ni endless na sina mako gun. Then music purura mashash music ban. Plus muvuruga na zetu kano na fan.
Ilikuwa situations unajua watu waele wangi. Ilikuwa situations unajua watu waele wangi. Ni situation. Youths out there gwamza umashetani, juhau often tutakraya serikali. Youths out there gwamza umashetani, juhau often tutakraya serikali. Youths out there gwamza umashetani, juhau often tutakraya serikali. Youths out there gwamza umashetani, juhau often tutakraya serikali.
Cheki gavai metarore, omu kidogo mtaani wanalarore. Hakuna wabwa na ijinu, watoto waze wanadiore. Mayuth mtaani juu ya maya na kuwera wamepongore. MCA mehepa, metrra, mejificha, meponore. Wanafanya na piga mboka chafu, ndo ni survive. Vaki walai, wanadishi za ni moja na blind. You see fine, you see kind. Yeah, 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 yeah. Boom, boom. Mr. Boom, boom.
Boom, boom.